kuva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza se, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Ikaze kuri radio yanyu kuri iki cyumweru tariki ya 3 ukwezi kwa 12 umwaka w'2017. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104.3 mu Rwanda na FM 94.9 95.2 mu Burundi. Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com ndetse no kuri Facebook VOA radio yacu, naho mukurikire ibiganiro n'amakuru byacu. Ibiganiro biratangirwa n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, amakuru aza gukurikirwa n'ikiganiro ejo naho saa 12 nk'uko mubimenyereye, ni cya kiganiro dusangira ijambo. Amakuru. Ibiganiro bihuza Abarundi birakomeje Arusha muri Tanzania kandi biratera imbere. Amatsinda yose yashyikirije umuhuza ibyegeranyo byabo ejo kwa 5. Bose baremera amatora azaba mu 2020 kandi ku wa mbere bose bazahurira hamwe bwa mbere mu nama amaso mu yandi. Pierre Claver niyo nkuru araduye inkuru irambuye.
Ku munsi ugira 6 w'ibiganiro bihuza Abarundi niho imigwi yose yashekirize byegeranyo ibiro by'umuhuza, n'ibyegeranyo birimo ivyumviro byabo byose. Intandaro y'amatatu ya politike yadutse mu mwaka w'2015 hamwe n'umuti yotoregwa. Urwanda rurimo leta n'umugambo uri ku butegetsi bifuza ko umuhuza yoreka abo banyepolitike b'Abarundi akaba aribo bishirira hamwe ivyumviro byabo. Aho urwo Rwanda wifuza ko inama bose yo ku munsi wa mbere yo cirongorwa na Edward Ndowimana umuhuza w'imbere mu gihugu. Kubwabo Ombudsman yoca afashanya muri ico gikorwa na Musenyeri Justin Nzoyisaba yararongoye umugwi w'ibiganiro vyabereye hagati mu gihugu c'u Burundi. Ivyo abatavuga rumwe na leta ntibabikozwa, bavyamirira kure, bagiriza Edward Ndowimana ko ari we yasambuye imigambwe ko ari mu mugambwe uri ku butegetsi kandi ko atari umuhuza mwiza. Justin Nzoyisaba nawe bamwinovye ngo kuko yarongoye ibiganiro bihengamye bitatumiwemo impande zose. Ubwo Rwanda nyene rw'abatavuga rumwe na leta ntigwa nk'amatora y'umwaka w'2020 gusa bavuga ko hojaho uburyo bwumvikanywe ko na bose bwo kuyategura. Uretse leta y'ubumwe bagira ko banasaba ko ayo matora yotegurwa n'ishyamwe mpuzamakungu ONU. Basigura ko ateguwe na ONU hatobamwo ubusuma. Bavuga ko muri ico gihe amatora yoba mu bwigenge mu mwumvikano hamwe no mu midegemvyo. Urwanda rw'ubutegetsi nago hari ivyo rutaremera neza nka leta y'ubumwe, ariko amakuru ava muri bamwe muri bo avuga ko iyo leta y'ubumwe ishobora kwemegwa ariko hagajamwo abitavye ibiganiro gusa kandi bazotera umukono ku masezerano azoshikwako. Umwe mu barongoye imigambwe iri ku ruhande rwa leta yabwiye Ijwi ry'Amerika ko iyo leta ishobora kujaho itazokwitwa iy'ubumwe. Basigura ko leta ihari irongowe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ariyo leta y'ubumwe bw'Abarundi, kuko yabonetse biciye mu matora yabaye ku mugaragaro kandi yemewe n'amategeko. Kuri wa 6 kandi abari mu biganiro yarusha banyuranije ivyegeranyo bashizabona ivy'uruhande rwa leta umugambo uri ku butegetsi hamwe n'imigambwe bari kumwe vyahawe abatavuga rumwe na leta kugira ngo babice hirya no hino. Ivyakozwe nabo batavuga rumwe na leta navyo vyahawe uruhande rwa leta. No mu mashirahamwe yigenga ni nkuko ivyakozwe na Oricom Parseme n'abaserukiye abakenyazi vyahawe uruhande rurimwo urunani peske Burundi amashengero n'abandi bari kumwe. Iyo migwi ifite igikorwa co kwegeranya ivyo bahuriza ko n'ivyo badahuriza ko, ivyo badahuriza ko n'ivyo bizoca biharigwa mu nama ya bose. Iyo nama ya bose niyo kubica hirya no hino bari kumwe amaso mu yandi, itegekanijwe kuba ku munsi wa mbere w'indwiza atagihindutse. Abanyapolitiki bavuga ko bazoba bamaze guhuriza ku bantu babiri bavuye muri bo bazofasha umuhuza kurongora iyo nama ya bose. Pyeklabe niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Ikibazo cy'ubutaka mu Rwanda. Ihuriro ry'imiryango itari ya leta rivuga ko abaturage 39% batishimiye kwimurwa mu byabo badahawe ingurane ikwiye. ni inkuru ya Sumuta Kaboyi.
Ubushakashatsi bwasohowe kuri wa kane n'imiryango itari ya leta bugaragaza ko abaturage bangana na 39% babajijwe mu bushakashatsi bagaragaza ko batishimira uburyo mu gihe bimo ahantu hagiye gushyirwa ibikorwa by'inyungu rusange badahabwa amafaranga akwiriye cyangwa se nayo bahawe bakayahabwa nyuma y'imyaka myinshi batakibashije kubona ahandi batura. Iba baturage babigarutseho nk'ibateza igihombo.
Nitwa Ndaheze Fakase Nyabihu Rurembo. Haraho bakoze giciye ya mbere ya kabiri urugomero rw'amashanyarazi ku buryo usanga batanga ibiciro bito cyane ugereranije n'ibiciro abaturage baba baraguriyeho ubutaka, ku buryo niba umuntu avuye mu isambu ye abadafite amahirwe yo kuva ahavuye ngo agira ahandi yajya kubera ko igiciro baba bamuhaye ari gitoya cyane. Buriya abaturage baracyafite ikibazo ko inama irarema bakababwira ibiciro bakababwira ko basinya, watekereza gusigara udasinye ukabona ni ikibazo, bikagusaba kuvuga uti reka nsinye ntabura nake, wamara gusinya ayo makina yasinye nayo agashobora gutinda.
Itegeko riteganya ko mu gihe umuturage yabaruriwe ubutaka bwe ntiyishyurwe mu minsi 120 akwiye kwishyurwa hongeyeho amafaranga 5% kuyo yagombaga kwishyurwa. Ubu bushakashatsi bugaragaza ko abaturage bagera kuri 40% aribo bishyuza leta inyungu zingana na 5% mu gihe imitungo yabo imaze igihe itarahabwa ingurane ikwiye. Sekanyange Jean Leonard, umuvugizi w'imiryango itari ya leta, asanga abaturage bakwiye kwigishwa guharanira uburenganzira bwabo.
Ariko niba umuturage yabariwe akabuzwa kugira ibikorwa akomeza kuwakorera, ubutaka bwe bukaba buraho ngaho natabubyaza umusaruro, nta nishyurwe ngo agire ahandi ajya gushaka ahandi yakorera ibikorwa bye, urumva ni ikibazo kuko kibangamiye umuturage. Aho ngaho abaturage barabigaragaje, niba atishimiye uburyo yabariwe afite uburenganzira bwo gushaka undi mugenagaciro akaza akabara, gusaba ikibazo nyine n'amikoro, abaturage bashakisha amikoro makeya bisaba ubushobozi. Aho ngaho naho dusaba ko leta nayo yajyamo buryo niba umuturage akompleniza avuze ko yabariwe igiciro abona kitamushimishije, leta ikaba yamufasha gushaka umugenagaciro wundi cyangwa se kumwishyura umugenagaciro wundi wazaza kubara ku giciro cya kabiri.
Nubwo ubushakashatsi bwibanze gusa ku byerekeranye no kwimura abaturage kubw'inyungu rusange, hari ikibazo kimaze iminsi kivugwa cy'imisoro itoroheye abaturage. Madamu Banyangiriki Donatira wo mu murenge wa Mukama mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba asobanura uburyo umusoro yako ku butaka umuremereye.
Ikibazo cyane cyane kiri iwacu nko mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Mukama ni ubutaka abantu batuyeho bwabaruriwe guturwa kandi bukoreshwa ubuhinzi. Imisoro yaza ugasanga umuturage kugira ngo abone wa musoro bikamugora. Bambariye umusoro w'2,275,000. Kubibona mbona bingoye cyane, ntabibona kandi imisoro niko irimo yiyongera kuko reveni buri munsi iteramo baje kutwishyuza. Ugasanga rwose ukagira ukereza amaboko ukavuga uti muzaze mutware ibyanyu kuko njye nta misoro nabona.
Imiryango itari ya leta ivuga ko nubwo ubushakashatsi bwabo butashingiye ku kibazo cy'imisoro, ariko bagiye bumva n'abaturage batari bake basaba inzego za leta ko bazavugurura uburyo imisoro yakwa. Gusa umuyobozi wungirije mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere myiza Madamu Yusta Kaitesi avuga ko abaturage bakwiye gutura mu butaka bashoboye kubyaza umusaruro.
Ubutaka ntabwo ari umutungo wo gusinziriza, ni umutungo wo kubyaza umusaruro kuko abenshi mu Banyarwanda bubakiye ku butaka n'imibereho y'igihugu yubakiye cyane cyane ku bikomoka ku butaka. Niyo mpamvu rero kugira ngo icyo dukeneye kubwira kenshi Abanyarwanda ni ukubabwira ko ubutaka bufite akamaro iyo bubyazwa umusaruro. Wowe ushobora kubyaza umusaruro ariko igihe ubona wowe utabishoboye kubyaza umusaruro aho ngaho witeze imbere ugatuma undi ubishoboye akabikora nawe ukajyaho ubushobozi bwawe buri kandi nanone mu buryo buguteza imbere.
Mu Rwanda abantu benshi ubukungu bwabo babushingira ku butaka, ubu ni bwo bufata iya mbere mu gukurura amakimbirane. Ibintu bikunze kuboneka iyo hari umuyobozi wasuye abaturage akakirizwa uruhuri rw'ibibazo bishingiye ku butaka. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Pierre Claver niyo nkuru arusha muri Tanzania na Sumta Kaboyi i Kigali mu Rwanda. Murakoze rwose nshuti zacu, muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye ku maradiyo yanyu rero mudukurikira no ku rubuga rwa internet www.radioyacu.com. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro Ejo n'icy'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Iki ni ikiganiro Ejo.
Hambere mu Rwanda umutungo waherekanaga mu muryango biciye mu kubakira abana babo cyangwa se kubaha umunani ndetse no kuzungura. muri icyo gihe abana b'abahungu bonyine nibo bagenerwaga ibigize imitungo nuko abakobwa bagafatwa nk'abazabeshwaho naho bazashyingirwa mu rugendo rurerure rw'inzira y'amateka y'u Rwanda uko imyaka yagiye yicuma indi gataha kuri uyu munsi abana bombi y'abahungu na kobwa bose bafite uburenganzira bungana ku mutungo w'ababyeyi babo mu muryango reka tubahe ikaze mu kiganiro ejo mukurikiye kuri Radio Ijwi rya Amerika njye basuhuza kandi ubahe ikaze nitwa Mizero Crispe uyu munsi rero mu kiganiro tugiye kuganira ku makimbirane ashingiye ku mitungo mu gihe cy'izungura ariko turibanda ku iterambere ridashingiye ku gutegereza kuzungura Anshuti bakunzi b'ikiganiro ejo mbere yo gutangira ikiganiro ndagira ngo mbibutse ko kuzungura ari igihe habaho kugabana imitungo y'umuryango mu gihe ababyeyi batakiriho bityo uyu munsi turarebera hamwe ese itegeko ribivuga iki Abenshi mu rubyiruko bumva ko kuzungura ari byo bazakesha imibereho yabo ku buryo imitungo bazunguye ababyeyi babo ari byo bazifashisha nk'igishoro Mu kwirinda amakimbirane abaho iyo bigeze muri icyo gihe turaza kumva icyo urubyiruko n'abakuze babitekerezaho ariko kandi turumva n'inkuru y'umusore witeje imbere nyamara atararindiriye gukimbirana na mukase hamwe n'abavandimwe be Reka twongere tubaye ikaze mu kiganiro cya none ndibutsa ko imbuga nkoranyambaga yaba Facebook ndetse na Instagram hombo ushobora kutubona ushakishije ikiganiro ejo ubundi buryo ushobora kudusangizamo ibitekerezo byawe ni ukohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 07/28/08/32 iki ni ikiganiro ejo
Iki ni ikiganiro
Atudatinze rero ndabiza ubu benshi muri mwe mudukurikiye by'umwihariko urubyiruko muri kwibaza muti ese itegeko rivuga iki mu gihe cy'izungura ese nibana ki bemereye kuzungura imiryango nyakwigendera Reka duha akanya mugenzi wacu Shyaka Maurice adusomere imwe mu ngingo y'itegeko nimero 27/2016 ryo kuwa 8/8/2016 iri tegeko ni ryo rigenga imitungo abashingiranywe impano n'izungura turaje mu kanya
Itegeko nimero 27/2016 ryo kuwa 8/2016 rigenga imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe impano n'izungura Imwe mu ngingo y'iri tegeko isobanura neza ko abana amategeko mbonezamubano yemera ko ari abanyakwigendera bazungura ku buryo bungana nta vangura ndetse kandi abana abanyakwigendera basangiye ababyeyi bombi bazungura mu gisekuru cya se n'icya nyina naho abana bahuje umubyeyi umwe bakazungura ku gisekuru cy'umubyeyi wabo gusa ushobora kwibaza ute se ni mu buhe buryo izungura rikorwa ku babyeyi basezeranye ivangamutungo rusange itegeko rivuga ko iyo umwe apfuye usigaye gukana kimwe cya kabiri cy'umutungo bari basangiye nk'uburenganzira kura ku masezerano yo gucunga umutungo yari yarahisemo kandi agafatanya n'abandi bazungura kuzungura imitungo ya nyakwigendera nk'uko biteganyijwe mu ngingo ya 70 y'iri tegeko Uburyo bwa kabiri nuko iyo nyakwigendera yari afite abana nibo bazungura kimwe cya kabiri cy'umutungo rusange bafatanije n'abana ba nyakwigendera yaba afite ku giti cye ikindi gice gisigaye kikegurirwa apfakaye nk'uburenganzira kura ku masezerano yo gucunga umutungo yari yarahisemo basezerana Uburyo bwa kabiri niyo nyakwigendera yari afite abana nibo bazungura kimwe cya kabiri cy'umutungo rusange bafatanije n'abandi bana nyakwigendera yaba yari afite ku giti cye Ikindi gice gisigaye kegurirwa apfakaye nk'uburenganzira kura ku masezerano yo gucunga umutungo yari yarahisemo basezerana. Uburyo bwa gatatu nuko iyo bari barashyingiranywe bombi bapfuye bari bafite abana, abana nibo bazungura umutungo wose wabanya kwigendera bafatanyije n'abana bandi banya kwigendera baba barasizwe na buri wese ku giti cye. Uburyo bwa kane bukorwa iyo bombi bapfuye n'abana basize. Amasezerano yo gucunga umutungo araseswa umutungo rusange ukagabanywamo ibice bibiri bingana maze abazungura ba buri wese bakazungura hakurikijwe urutonde ruteganywa mu ngingo ya 69 uburyo bwa gatanu nuko iyo wapfakaye yongeye gushaka kandi nyamara yarafitanye abana na nyakwigendera yegukana kimwe cya kabiri cy'umutungo rusange ikindi kikazungurwa n'abana bose nyakwigendera yasize uburyo bwa gatandatu bukorwa iyo wapfakaye atongeye gushaka ariko akabyara undi mwana igihe cy'izungura abana wapfakaye yarafitanye na nyakwigendera begurirwa bonyine kimwe cya kabiri cy'umutungo rusange ikindi bakakizungura hamwe n'abandi bantu wapfakaye yatabyaranye na nyakwigendera
Angira ngo bakunzi bacu ubu mumaze gusobanukirwa neza ibyerekeye n'iri tegeko rigenga imicungire y'imitungo w'abashyingiranywe impano n'izungura ariko se birakwiye kurambiriza kuzungura kugira ngo urubyiruko rutere imbere ndagira ngo twumve ibitekerezo by'abaturage ariko munyemerere tubyumve mu bice bibiri ese birashoboka ko umuntu yakwiteza imbere atarazunguye ababyeyi be aha ababyeyi baradusubiza
umuntu atazunguye ashobora gukora akiteza imbere ashobora gukoresha imbaraga ze n'ubwonko bwe bikamutunga
utazunguye ntacyo bitwaye
igihe umuntu atazunguye nta mbogamizi ziriho wapfa kuba utekereza neza
ashobora kuvuka yamara kubona ko nta hafite ho kuzamufasha kubaho wagatekereza ibizamutunga biturutse mu bwonko bwe kandi akazakora akabigeraho bigutera ipfunu cyo ni cyambere cyo kuba ufite ubumva abandi bavuga ngo ngiye ntuye mu kibanza data yampaye ariko kumva ngo kwa data si impazi sinzi naho bavuka iyo byagutera ipfunwe ariko kandi nanone hari benshi dufite babayeho kandi bategeze bafata izungura imbogamizi nyinshi ziriho by'ubwabyo kuvuka mu gace bakakubwira ngo hariya hahoze ari iwanyu kabona babayeho neza wowe ukenye kandi bafite ubutunzi isaha ku isaha uroba kubitira agatoki ku kandi uvuga uti mbayeho nabi kandi hariya barakize
umwana ashobora kwishakishiriza ari ntazungura yahawe birashoboka ubundi iyo Imana yaraturemye iduha ubwenge niba mama wawe tarakweretse so wakubyaye nguzabe muzungura kwa so ntuzarindire ngo namara gupfa so uwo nguwo uzajya kubaza imigabane aho batakwerekanye uruzi ubwenge ukamenya ko mama wawe yabaye mama mubi kuko atakweretse aho wavutse wowe ubwawe wakwishakishiriza utagiye gutera amahane n'abandi bantu batanakwemera
ako kari agace k'ababyeyi ariko si urubyiruko bo babitekereza hiki nabo baradusubiza muri aya magambo
Ruhande rwanjye numva ingaruka zihari ku buryo buhagije kubera yuko buriya ngiye kwishakishiriza kandi ntarahabwa uburenganzira umutungo wa data gihe numva ko aho kugira ngo njye guta icyo gihe mpera kuri zero mfunda ubuzima mbaye mfite uwo mugabane wa data nanjye nkaboheraho nk'igishoro numva byagera aho bingeza kuruta uko nahera kuri zero
birashoboka ko wakora ntiwigire ujya kwaka iryo zunguri iwanyu kuko hari nk'abantu bakura batazi wabo kandi n'iryo zungura ntibaribone kandi n'ibintu bakabibona kuzungura nta kintu bitwaye usibye abo baba bashaka indamu gusa iyo wifitiye ibintu nta kintu kuzungura bivuze rwose use nk'abana baba baratoraguwe mu ntambara bajya kuzungura aho batazi
Nyuma yo kumva ibitekerezo by'abaturage reka noneho mugenzi wacu David Hitimana atwerekeze mu karere ka Nyagatare aha turimo mu rubyiruko utarabashije kuzungura ababyeyi be ariko akishakamo ibisubizo by'iterambere rye turagaruka nyuma yo kumva inkuru
Mukadata ngo yaje kugirana ikibazo n'umugabo we ariwe papa biba ngombwa kaza gushaka umugore wa kabiri ariwe mama ntago bigeze basezerana na mama umbyara ubwo biza kuba ngombwa ko papa apfa papa yapfuye rero atarigeze agira umugabane atugenera
Hakizimana Fideli afite umudamu n'abana babiri atuye mu karere ka Gatsibo akabakorera imirimo y'ubucuruzi mu karere ka Nyagatare ahagana ku isaha 10:40 z'umugoroba nibwo yadutembereje muri botike ye ahanini usanga yiganjemo imyaka y'amasaka n'ibishyimbo ndetse n'ibyuma bya moto n'amagare yafashe umwanzuro ko agiye gushaka imibereho nyuma yuko yari amaze kubura ababyeyi bombi na mukase akamwima ku mitungo ya se yasize ibindi arakomeza
Burya baravuga ngo utaribwa ntarinda mu kubabara no gusonza nibwo nize gukora najyaga mbona abandi bana batoya wenda bakora nkumva ko nge bitandira mfite ababyeyi ariko nyuma ibyo bibazo bimaze kumbaho byose nibwo nabashe kugira gute nibwo nabashe gushyira amaboko hasi ndakora kugera ubwo maze kugera aho nange numva ko ntange kumugaba tukimara kubura umugabane kwa data kandi twarabonaga no kwa mama naho havuka nta bushobozi buhari bwari buhanini twabashije kwitabaza uburyo bwo kujya mu kuregana ariko noneho kubona nta ni bushobozi twari dufite biba ngombwa ko tujya mu nkiko mu kujya mu nkiko rero twaje kubona ko tujye kwatanga ubushobozi burenze nubwo twari dufite biba ngombwa ahubwo ko twebwe tubona ko icyaba cyiza ari ukuyoboka inzira kugira gute yo kwishakira ibisubizo ubwacu ku giti cyacu
nyamara nubwo ku myaka 18 aribwo yabuze mama w'umubyara ntiyagize ubwoba ngo akomeze yicare ahubwo yakuye amaboko mu mifuka arakora maze yiteza imbere aha arakomeza dusangiza ibintu bifatika amaze kwigezaho ndetse anatanga inama
isambu bari kuzama narayiguze nyigura mu maboko yanjye nikoramo ubuhinzi bwose nshaka nkaba mfite n'ahantu nageneye ishyamba handi materera urutoki mukubanza gushaka uburyo kikwiga gukora ukamenya ngo kuba ufite ababyeyi ntago biguha icyizere cy'ubuzima burambye bwo kuzakorana n'ababyeyi cyane ko uba utegerejwe kuzava muri ubwo bwana cyangwa se mu busore ukaba umugabo iby'ababyeyi wabibona bikaboneka ari inyongera
muri umu nawe yabwiye ikiganiro ko nubwo batabonye ku mitungo ya se yakuze abona mukuru wabo akunda gukora dore ko ubuzima bwe bwagendaga buhinduka buri munsi kandi ko yabatoje no gukora bakaba biteze gutera ikirenge mu cye ndetse yabafashije kwiga n'amashuri yisumbuye barayarangiza
none nubwo ntacyo bandi bakunda icyubahiro bakunda guhuguza utwo bandi bakagwiza ariko ninde muri bo wabonye wambuye isi sininde muri abuzuza tura n'imigezi sininde muri muzarama akageza imisozi nabaye
reka dushimire cyane Fidele Hakizimana umusore watekereje kwiteza imbere bidashingiye ku izungura ariko nyabuneka aha mutwumve neza ntitugamije kubuza urubyiruko kuzungura ababyeyi babo ahubwo turi kubashishikariza kwishakamo ibisubizo by'umwihariko mwagizemo uruhare bityo reka duhinirahije cya mbere mu kiganiro nk'ibisanzwe mu kanya turakurikira ikinamico nyiramubandi
Yambi nitwa Umuhoza Nahayo Anayize mwikinamico nyiramubande nitwa Minyone uyu ni umwanya mukurikiramo ikinamico nyiramubande mu kiganiro ejo
Nimugira amahoro nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo by'umwihariko ikinamico nyiramubande nge nitwa Hamida Mukundene mbahaye ikaze muri aka kanya duherukana Minyone ibarutse umukobwa ariko yabazwa akiri mu bitaro ku rundi ruhande Papias aratunga agatoki ko yaharitse umufasha wa Masabine hagataho suronga marume wambabazi nawe ati ubukwe bwambazi n'abana sinatuma bubaho reka iki gice tugihere mu bitaro aho twasize Minyone
Aisho ubu ndishimye pe kandi ndagushimiye
Menyo Harika rwose ni kinshi tuziberaho gahodore rero nzanyamarese ndetse na fakture byo mama wayishiriyeho yatuzaniye n'imodoka turi butayemo
ye
we yisata yagiye gutunganya icyumba cy'umwana
sha abijo kuko nkakabura nikaboneke ni nyina w'umuntu
nari
nzi ko mama nkurikije ukuntu namubabaje mana yanjye atazambabarira none rero washenje ukuntu mama wanjye aba yahihibikanye shama
niyo ugomba rero kujya wubaha ababyeyi bawe cyane cyane kumva isuku imbiryane
gihorere
nabonye ububabare wari ufite ndavuga ni Minyone rwose ntabwo azongera gukosa ukundi
cyakora uvuze ukuri aha nakuyemo isomo rikomeye buriya niyo umukobwa atarabyara ntamenye agaciro ka nyina cyangwa akundi mubyeyi nkwiye kujya mbubaha cyane
arega ubundi niyo umuntu abagomba kubaha umuntu uwo ari we wese yaba uwaruta cyangwa se umuruta cyakoze ariko reka mpamagare ikiduwe
ariko shawe mpamagare
kusigirayo nawe rwose ntukaze unyeka ibitabo ndamutse nayo uragira ngo nawe ntariyera ndumva ntasukomeze rwose
uratangiye ntabwo ugira ibyo kujya nijye kujya nk'ahantu hasigaye uyu munsi ndumva ntari buve mu buriri rwose
oya agatsimba rwose ntukabe utyo urabizi ko twumvikanye ko utagomba kujya mu murima Yondi guhinga ubutaka buranutse neza neza n'ubisese n'azamuka.
Oya kandi ibyo nere bigeze nsanga ni mitwe. Gose ntabwo nabyemera wabuye mu kompunisha. Aho ugira ubyuke vuba ugenda kirikare uregira ure ko hari umugizi wa saha.
Oya rwose. Ariko umva ukuntu nk'ubu tuba tubyutse duterana amagambo. Nta no gusenga ngo dushime Imana ko tubyukije amahoro. Ni kubyuka dushaka kurana ku.
Yego ngo bagire kwa.
Ubu se ngiye kumva nasenze mu nzozi harya wosenga ryarira.
I'm not sure. Zero cyangwa agahitamo kamwe ariko akareka gukomeza kwikurura hari nge nera n'uzogaza havana imbwa yirukagira ngo nayanje
cyakora ndumiye koko kari agakobwa gaherutse hasi nabonye kakira akana koko ubwo se amategeko aragendera icyo gitekerezo singishingishije habe na mba
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radio ijwi rya Amerika.
Niko mbaba
kan
ngaho nawe nyibwirira urugo nabonye
ndakunda
bura papiasi yabitekereje gute kuva mu rugo akaje kwinjira urundi rugo koko
reka mama Sabina cyane arabikurikiranye neza ngo nokubera ko we na Sabina mwari mudahari
ibaze n'uko
serere yifatira icyemezo cyo kujya muri ba rugo
koma
ajya kwa Sareda
ubu se kuba tutari duhari nicyo cyamuteye kujya kwiyandarika mu gasozi koko anteye agahinda ntazabasha kwakira n'ukuri urebe ko na Sare tuzirana ubu se namuhinguka imbere nibyo bibazo byose biri aha koko
mama Sabi jya wihangana n'uko
yabuze byoroshye
njyewe sindabona ikibazo tugira twebwe abantu batuye muri iyi nkambi ndebera ukuntu marume yanze kwemerera abantu ikintu na kimwe kijyanye n'ubukwe bwazo arangiza arihandagaza ngo sindakura umukobwa w'imyaka 23 koko ntago abayeje imyaka y'ubukure ubusagira ngo mera amahembe
numva binteye ubwoba mwana we
niko yamubwiye
ariko rwose
kandi mu by'ukuri imyiteguro yacu twari tuyigeze kure ndetse na famiye yabo yose twari twayihetuye tuyisura
umva ko hariyo kurikeye yacu harya ko naherutse kwa gatsimba nyina wa
28 08 32 8 cyangwa se ukadusanga ku mbuga nkoranyambaga yaba Instagram ndetse na Facebook hombi ushakisha ikiganiro ejo maze ukadusanga igitekerezo cyawe ku kinamico
nyiramubanye
icyo umaze kumva cyanditswe na Muhire Master na Homizero Christ niwe wafashe amajwi aranayatunga reka tubararike kutazacika ikinamico nyiramubande y'ubutaha mugira amahoro njye nari Hamida mukundere
Ni Christopher nkurikira ikiganiro ejo kuri radio ijwi rya Amerika ku 104.3 Stay in touch.
Amasakunda areba neza.
Reka ubutumwa bwa none tubinire kuwiringa Imana Jean Claude Urirungi aho yagize ati akazi kabi nako kwica kuruga ndetse no kwiba ati naha kandi kakwinjiriza ifaranga wagakora utiteye ku mashuri wize na Louiseza Christella tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu.
Turi kugana ku musozo w'ikiganiro ejo cy'uyu munsi ariko nk'ibisanzwe ntitujya dusoza tutabibukije icyo twaganiriyeho mu gice cya mbere. Uyu munsi twaganiriye ku izungura aho twumvise ko itegeko rengera umwana wese kuzungura ababyeyi be mu gihe bitabye Imana. Aha twabihuje no kwiteza imbere k'urubyiruko maze twumva ibitekerezo by'abaturage ariko kandi twumva inkuru ya Hakizimana Fidel nyuma yo kwanga guteza amakimbirane hagati y'abavandimwe bavukana kuri mukasa. 0728 082 3232 niyo nimero ushobora gukoresha ukatwohereza ubutumwa bugufi cyangwa ukadusanga ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook ndetse na Instagram hombu tubona ushakishije ikiganiro ejo. Reka dusoze dushimira cyane mwese mudahema kudukurikira kandi mukadusangiza ibitekerezo byanyu ku ngingo zitandukanye tubaganirizaho. Mizero Crispe ninge mwabanye kuri mikoro muri studio mbagezaho iki kiganiro cyari gihagarariwe na Roger Nigen. Ikiganiro ejo naho utaha naho gahunda za Radio Ijwi ry'Amerika zirakomeje.
Muteze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, maze rero nshuti zacu mugume ku maradiyo yanyu kuko mukanya gato cyane saa 12 murumva ikiganiro dusangira ijambo.